Tumekuwa na shida ya maji Nairobi kwa muda mrefu sana. Nairobi receives 500 million liters to, per day, 525. Na tunahitaji 870. Huyu rais wetu nataka tumshukuru sana. Tulishikana naye vile tuliingia kwa ofisi, nikamwambia tusaidie Northern Collector 1 ilikuwa imekwama, akatusaidia tukalipa watu wellifts. Northern Collector 1 ambayo inatoka Murang'a inatuletea 140 million liters of water extra in the next less than 2 months. Wale wanapata maji mara mbili watapata sasa mara nne. Wale wanapata mara nne wanaweza pata wiki mzima, and we move on. Ya pili ambayo umetufanyia excellency, nikimaliza mambo ya maji, ulitusaidia, I told you I found donors. Tumepata $100 million ya Nairobi County kufanya Northern Collector 2 na Maragua 4. Northern Collector 2 na Maragua 4 itatongezea 220 million liters. Your Excellency, if you support us, in the next 3 years, shida ya maji Nairobi itasomwa kwa vitabu ya historia.